ni soche ni yechubani ngati umati kwa nkamo yu ndiye ikani. Nse ni soche.
Young K, J Swagger, dopest, freshest name in the game, ladies and gentlemen. Chino, look.
Life away, kasu zaka ikwanisa. Sunga ziba mtuwe ya zaka kutandiza. Olo sumu ziba lafu ni kumulangiza. Uzaona na mulungu wa zamba kutalisa. Mtuwe suziba ndiewe ama kandiza. At the same time futi ndi ama mangiza. Olo lelo ya kwa peze kati wapisha. Watch tika blacks. Olo ukale mele panchi. Osaka sule mtu, ziba masula mtu. Suziba ki mtu ndi ama kandiza mtu. Osaka sule mtu. Olo ukabile panchi tuma changing ala hambo. Osakula mtu. Osaka sule mtu, ziba masula mtu. Suziba ki mtu ndi ama kandiza mtu. Osaka sule mtu. Olo ukabile panchi tuma changing ala hambo. Osakula mtu.
Take for instance, mtu weo sula gula guru pailo. Innocent razie nzero wa utuka. Shna mpenta sanga chitikete. Amtemu mamuona chipuba tako ngabe la NK. Pesho mwana kwati yesu mwaisho obe. Ibalo yobe kwa tukia shirapo ya banobe. Mutotere muviyo noti na banobe. Batinishi na chikunyonga mukatimu mlobe. Damn! Osa sula mtu nalo chipuba chakutuma kugula mishanga. Inapezeka kuliba ntu wa mafuno kubisa. Manzawo pasaka wanga bata nize mifuta. You can never play smart na life inga seka. Life ya maapsa ndanga siso mailo kuwa wabeka. Songa wise senso kuteka pomu nobe kumuseba nyoka sanga wise
senso. Life away kasu zaka ikwanisa. Songa zibe mtu we asaka kutandiza. Olo sumu ziba lafu ni kumulangiza. Uzaona na mulungu wa zamba kutaliza. Mtu wa suziba ndiewe ama kandiza. At the same time futi ndiama mangiza. Olo lelo ya kwa peze kati wapisha. Watch tika blacks. Olo ukale mele panchi. Osaka sule mtu, ziba masula mtu. Suziba ki mtu ndiama kandiza mtu. Osaka sule mtu. Olo ukabile panchi tuma changing ala hambo. Osakula mtu. Osaka sule mtu. Ziba masula mtu. Suziba ki mtu ndiama kandiza mtu. Osaka sule mtu. Olo ukabile panchi tuma changing ala hambo. Osakula mtu.
Sometimes if they come on guard, the whole world is against me. Devil na ekaya, he's always trying to test me. Always trying to test me, always trying to stress me. Unga iwade na mapalo, God has blessed me. I think about the things I've been through my life yandi. Teti wa survive na kari ya bambi. Been through the fire, kuchifaka kuwaya. Ero shari neka narina vina dandi. Bantu chalo na bantu, funa kumajiz. Wabidi che olo batatu. You can't do it on your own, bro. Funika go timu, that's why I'm on this song, bro. And if you tell me that you're self-made, then I can't trust you. Nishita utash. Dawa mtu aliense ama funika go help. Usiboze ve unga kwa niswe shita by yourself.
Life away kasu zaka ikwanisa. Sunga zibe mtu wea zaka kutandiza. Olo sumu ziba lafu ni kumulangiza. Uzaona na mulungu wa zambo kutalisa. Mtu wa suziba ndiewe ama kandiza. At the same time futi ndiema mangiza. Olo lelo ya kwa peze. Wapisha, watch tika blacks. Olo ukale mele panchi. Osaka sule mtu, ziba masula mtu. Suziba ki mtu, ndia makandiza mtu. Osaka sule mtu. Olo ukabile panchi, tuma changing ala hambo. Osakula mtu. Osaka sule mtu, ziba masula mtu. Suziba ki mtu, ndia makandiza mtu. Osaka sule mtu. Olo ukabile panchi, tuma changing ala hambo. Osakula mtu. Wene analengeza unkale pachalo ni mtu. Na wene ama kupelekeza kumanda ni mtu. Wene angalengeze wachitika ni mtu. Ene anga lengese wa futika ni mundu. Mundu ni wachikata, futi si wachikata. Hei ni bastapa pangani ya mastata. So ni kumustata, no mutanga chikata. Wezali na solo wapezeke alipia stata. Kasuma mufili nga pecha omutalu. Kekuchila kuti ukamise famushi. Kuwatenga semu wezali wachampuka. Olo ni kamushi kuti opportunity osaka palushi. Life is in zako, majini kuuzako. Manjuni kuhika kwa effort kufintu vako. Kuzilonga la ambo na feva ipwela diapo. Wene usula zaka mufuno kangala mutrapo. Team Swag. Alpha kipunda beba ngene samo. Nga sunge ne samo zina yako sipeze kamo. Hela le locks ni post na wakazora. Hela hela mwefu mbos bakentora. Kale wangu na nilo lava shiflo. Olo olo baka kami manager zibatiko. Zaso, lava ndama lemi. Tibulongo malume.